cabelli, o boni, son che se, o le mel, o catene. Biga gong, engo sin, o funnijan, o busoba, ungabe, nasamuba. Kubekela ekujuleni ufunde njalo ubusobakhe ungabheki nasemumva mfunde njalo ungashalazi yiba yiba ubufakazi ukuthi uJesu uyaphila futhi ngeke akushiye. lo ngimbonile kweyami impilo engangishiyi kodwa engephumelelisa njalo yeah.